music.
Zenwap.com.
Osalimbisa mutima mulungu aitana buena. Osalimbisa mutima mulungu aitana buena. Chimwa kangati olo kuti unapwelela kumbuyo kangati osazi ona kuti ulina tochu libesuti olo kuti unapambili njiwe mfiti osakamba kuti tineka wala na wamfuti olo kuti ndini wama paiti. Osalimbisa mutima mulungu aitana buena. Osalimbisa mutima mulungu aitana buena.
Asi wazoipa zonse koma mulungu ndi wachifundo aza kukululukilani machimo onse amulinayo. His arms are wide open, he's calling upon you. Akuti go 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 bado sekulani mutima wanu.
Osalimbisa mutima mulungu aitana buena. Osalimbisa mutima mulungu aitana buena.
Come.